Eɗen gondi yamde joyi wittere ke mintaji sappo e joyi kibaruji meɗe e fulfilde commune Omar Hama Jangato nani ko e majji. Nonni mbi'e nder koye kibaruji meɗen hokkoɓe habaruji ɗo nder ñamey no e dow lawol ekkintinede dow filla laabi to nimɓe tokkoyta gata hajeji muɗum yaade to million challenge dow filla mbi'e région ji goɗɗi latiɗi ɗum wadda catɗum. Mbi'en ni rewɓe hewɓe wonƴitoɓe ɗum woni kullentereje gattiteɗe nder leydi meɗen Niger gari hollude ɗe kulle hande ɗo nder ñamey ɗum du mbi'en coopérative mbiyeteɗo Sara Fawa kam sigili ɗum gam batte Allah e julɗe layya ɗo nder leydi meɗen Niger ni. En jahan kaalen hande do mbi'en lawol laamu koƴangol illu sappo e nayyi leru utti du ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi do talkour hawjidi cuɓakuji leydi meɗen Niger. On nanan ko goje Maimouna Gazibo fammintaniɓe dow majjum. Kori jam hirtemon sigila gattole kunta hokkoɓe habaruji do filla habaruji pempeneji kamɓe laabi to nimɓe tokkoto no gaɗa hajeji muɗum nder Niger ɗum woni koro battu gaɗaɗo hande subanawo ɗo nder ñame o battu du millionem challenge sigili ɗum garba mota illo kawjiɗo filla habaruji nder muɗum nani ko wi Rafika Atahar.
Ce programme intervient
o sigila no dara ko heewi sanne no tawade konnani ɗum dara sanne far gure meɗen ladde ɗum saabi gaɗi oɗo batu gam batte andinde hono kamɓe hokkoɓe habaruji ɓe enɗan e dow fi golla mabɓe gal no hani yara e famande ko wiyete fake news e fa hande haalaji penani mbiyeteɗi fake news ɗi enɗan mburtoɗi le internet ɓe pamana ɗum fa woɗa nonno du konnani ɓe pamana ɗo gollitu golla ngal fuu caggal mum du konnani enen andi hono ko wiya hono gurladde ɗum ɓuuri ƴewde sanne ɗum gonga no saabu sen koƴi misali doso laabi tati wodi to ene latiɗɗi fuu nafoji no leydi meɗen Niger tawama du konnani ɗon enɗan no laati ɓerde on arsu ko leydi ndi enɗa har tawa joni kandu ko ɓuuri sembe kam woni durgol nde no tawade konna ndema jarateka hono joni jong hono nokku palaji to konni ko woni joni no fuɗɗite fa golle jonda hunno ko laati eɗum dar ɗum sanne nda hoƴi har malade du konna projet ji kewɗi gon ton laati ɗi gonɗi no gadda ballaga muɗum harat fi kon darto hono yaadu yesso himɓe e golle muɗum en yaa yesso
ɗini manière général.
Nani mbiye ni illo jeetati lewru juillet warde sappo mum e nayyi nder hisabugo sima sarus kawjiɗo filla ñamri leydi Niger holli hunde ko ñamri ceede mum ɓeydake nder jeɗɗije bittije ɗe dow luuɓe ɗum du ko sabi mbini ɗum woni Allah e ɓuytagol ɗum woni gattol deme e awatirdeji nder wakkati tampiro kamɓe rafi keɓol nadde ley Nigeria e heɓoyde kulle kewɗe ɗum woni ko sabi mbini ɗum kettine nane kombo Diallo Mariama Fami Soumane Amadou firtani mi ɗeɗe ngal fulfulde
yerno sima sarus kawjiɗo luumoji ñamri e leydi men Niger holliri mbayeri ɓeydorake do hembere fo buuɗi tati gawri kañum e kamanaje do hembereru buuɗi ɗiɗi tawama maaro ittoytengo togonno wadde ngo kando ɓoytake do hembereru fo buuɗel gotel jeɗɗire ƴaɓɓinde enɗa rawane duuɓi nayyi sappo e jeenayyi hono joni ñamriji ɗenɗa ceede muɗum ƴeñino enɗa kawonde en kisake far gawri do hembere capan tati e jeenayyi won ko ɓeydi mbayeri du kondan do hembere capan tati e ɗiɗi won ko ɓeydi har kamanaje nogay ɗiɗon ko ɓeydi do hembre fou tawama du kondani maaro waddatego du kondan jeegom ɓeydi do hembre ɗeɗo bayle fou ko waɗi du sima holli wiide ke no tawa e dow filla kon darto ko sotte e nder luumoji ɗi enɗa kulle ɗe du konda ko resano ko heewi fou tawi hanti saabu wakkati tawi ɗen settono enɗa teɗiɗalla no wodi dow majjum wari ɓeyti du hoƴeegol ñamri ndi enɗa e ley leɗɗe enɗa hoya saabu kerɗi ko mabɓa noon fou du konda hakkude men e Nigéria ɗum du konda fou ko waddi ɗum kawoni coronavirus o enɗa ɗum saabi keeri leɗɗe enɗa fou no mabɓa kañum woni ko yettin ɗum ɗo
nder lawol ni hokkugol sembe wonƴitigol kulle aaweteɗe man e gattiteɗe nder leydi meɗen Niger waylude ɗum e hokkude ɓiɓɓe leydi nawtoro guineji gattiteɗi ɗo nder Niger ɗum woni mana luumo kollol gaɗaɗo ɗo nder ñamey puɗɗuɗo sappo e joyi lewru juillet ɗo ñamey ɗum do si sigiliɓe ɗum kawoni coopérative biyeteɗo Sara Fa ɗo enɗa gam batte Allah e julɗe layya kettine nane ko biyeteɗo Hajia Nana Tariba ko goto tawaɗo nder coopérative o no famminir Adama Dawaki.
Ayaw hanne foar ɗum ko min gaddi gam julɓe mawɓe EAPC no min gaddi yaaji nebbam biriji kuli kuli diga dige tonkaje ɗawwake kuskus ba eri conni ba eri kuskus maaro kuskus gawri e ko nanni titta he macha Allah min getti Allah wala ko wala ko leydi Niger ko min gaddayi komin elatani woni ñandu leydi Niger min gaɗa ɗum e koye amin ko ɗo remata ɗum min cotta duuɓi annayi ni imi waɗa golle ɗe e min ñaami umfani sanne imma majjum ganni joni min gaɗi foire ko hore amen hana tare da goddo ardiido fedde fu gada mudum no wodi pelle ko watta pelle sappo gada mudum seme kauni diri pelle din fu seme onti foire imi wara ko wadata ujunaaje lasso der lebbi tati imi heba ko watta ujunaaje lassoji didi imma jeego
a wata uku
Beni chagal mun lebbi nay ni joni ko jipporde lanaji piroji mabba dum woni lanaji piroji kojata nimbe njara mane kojata nimbe jippinam gomnanti leddi med e Niger der andi norende wadi mandu wittide de wakati no haru tere bien ministri be wi go leru uttu gara o ko e no kure den no mabbi toyte no fuddan gollemu amma labi lamu kojama dum woni neddo fu jippido no hani tawde e talkur ko lata nyaw coronavirus wanda emu ko wado wawdu wadde balde tatim gada modon du faware joni cellal bandu jomun etete e wulo wulo bandu mun sako wanda e nyaw coronavirus ndu illu e jippaki mun der avion kambe faware joni nobe paddeta fawada balde jeebe sako be gonda e nangu Biani wartirde wombe e sudu saria batakeji la mordi lady e wartigol deputy be chapande tato e go nokku mu en jojjingol gomnanti o moni be futawa leymun bien nokkuje chapande joydo hemre wombe e lamu e nokkuje chapande tati e bien tati do hemre kam woni be ngala e lamu e faware joni kambe pele jinganoje bibbe leydi du kambe du nokkuje nogay do hemre dum woni jahangal cdawo ko hore jo leddi Nigeria kiddo woni ardangal mudu good luck jonotam sappo e joyi warde sappo e jene leuru je bitido tan enda mali yeru no andi nore den warde den e der jahangal gal do nimbi enni be jami ko dum woni widagol mangol wade do nimbe lati be ngadi burtaki ko mbara sappo e go sappo e didi leuru je bitingugo yeru no andi nore den warti Bieni faware joni gando tana di lamu nation zini e singi do kasu nkobe to ngade yani boni der kasu dum woni hore hala hawrinde sigilande asabe jabbido do der nyamey gam miccitaade nyalande dimeki Nelson Mandela modubi mu hembre e didi ni dimeku mu warde jom latine do kam woni horejo mbi en president be leddi sud africa gondo no durwana do lenyaku e faware joni konandi emum alfred ni bi etedo gubadi horejo fedde den nani ko famini michel deji do no wono ya
Après 27 ans de détention de privation
Chagal nangede makko dubi noga e jeddi der kasu kango Nelson Mandela darneke hakke adama der dunya fu keddi ngona makko fodru denani e lam tietu e lam len terror non no wadi ko leedi dunya fu ho nyalande sappo jeddi lewru jiedu endan do inde makko kango Nelson Mandela o endam e wadde julde majju chagal mo nono ko dubi nade sappo jeddi ka sendan dunya fu be ndari labi goddi latidi inde tirama labi Nelson Mandela e do fi nangete be su ko to tay basi jom nangado kasu non tawe hebene ciuto natto en nyamdu en to fiyeta torre yolbinene sedam gam beese neddo no wonder kasu do hana yottede fa indi mako mudum bonne to dum don wadi ko menen du kollami ko nyalande mi ngadi juldi de
c'est que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui
law kaw jingol filla mburtaki holla metta bernde kam fu e lawo lamu leddi kaw jingol filla jukugol halaji kaltedi do internet ma whatsapp kam woni ko rotabe fedde jinganore bibbe leddi wadi joda kalen domu asabe bitido do der nyame yeruni no horejo rotabe on faminiri o wi dum woni labi lamu tati kanji wonno hada bibbe leddi nane no njaba hakkeji bibbe leddi do der Niger kettine nane ko Ali Idrissa faminisi Michel Deji domaji
Ya trois lois.
La bi la mu tati ngodi billudi bibbe leedi haddi dun en yitude hakkeji mudun en. No wodi lawo lamgo dubina e nay no han leedi burtoro e do labi. Lawo lamu dubina de sappo e jena do fi kulle ko watte do internet. Lawo lamu junaadi de nogay ko jangol gan fettinaade halaaji himbe e do challal e ko nandi e mudum. Min gomin en dari min kabde e majjum. No wodi goti ba tokkede heba dum accita. Ka wonno min duro fa gomnati accita dum e ko amin. No wodi fa hande har fila sariya neddo waji darade wiide yarda ak député be no baawi ka e ko en ko ja halaka yarde to suudu sariya maundu mobon batakeji lamod leydi gam batti labi di yewe yalla tokki batakeji lamod leydi ni en
la saisir la cour constitutionnelle sur sa conformité avec la constitution
Beni nangude nyalande kengande do nimbe hembre e chapande tato e nayo be chellal mu balli mu en jewa wala fu tawdaaɗo e ñaw coronavirus ngu yerno ministére hawdinde cellal ɓiɓɓe leydi wi nanngude ni ñalaande hannde nde ɗo nder leydi meɗen Niger mbi'en nimɓe ujunere e hemre e nayo kamɓe woni ko wondi e ñaw coronavirus dow nimɓe ujunaji jeenayo e keme tato e nogay ɓe cellal ɓalli mum e ƴeewa ko ujunere e sappo e nayo celliti jamɗiti cawrama fa woɗi e nogay e nayo no ngoni e sawrede nimɓe capanɗe jeegom e jeenayo kam woni ko ñaw ngun wari
banniraw en ko heɓumami yiye ɗon tan miilo
a nanaali habaru on naatoye ɗum noon
iri habaru oyano
ñawgu ngu wonde wora himɓe dalleɗi yaasi fuu ngu yettoyke daggari men
ha yiye ɗon haal dow coronavirus noon
ey mana
minen maagu yettuke ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe joom e annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa neɗɗo ndeno ɗirlanano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte métre goto hakkunde moɗon e neɗɗo ɗale memude bisaji de ɗum wartike dowle memum bisaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo loote yeyre moɗon to joɗoto ɗon ɗale natugo nder jama'aare ustire dille dille
a'a to noy o anta kogal ɓiyan kenan
bannirawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa e mi hami batana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
en gatta e yewtere meɗen pindinol yeru no laawol laamu koƴagol sappo e nayi lewru uttu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi fillori keerol ɓi leydi Niger fuu jottiɗo duuɓi sappo e jeetati tabintiɗɗo ɓingu leydaki muɗum fa tawi inde mum no woni e talki cuɓaki no woodi laawol wotaade na du suka feyse duuɓi mum yottaki kono woni e dewgal no waawi wotaade hawtaade e hoɓɓe wo heɓɓe talki ɓingu leydaku mbi'en do laawol dewgal na silmigol kettine nane ko maymuna gasibo goze fammini balki samid do majji
moy en woni ɓiɓɓe leydi wooduɓe laawol yaha suɓɓa waggol
pour pouvoir voter dès que vous êtes nigérien
ni jomum ɓi leydi Niger no fa ɓingu leydaku gu tabbiti tawe du yettike duuɓi sappo e jeetati naadu tawe suka gonɗo suudu deegal to fuu no woodi laawol yahde suɓɓa waggol na yaha suɓɓo yene e duuɓi muɗum yottaki ɓen seni ɓe goni cuuɗi deegal to ɓe binnete dow ɓe dow laaɓe misali suka debbo dow laaɓe mo duuɓi sappo e jeego'o no waawi yahde suɓɓowaade allah e ley suudu deegal tawa nonnoon du hoɓɓe keɓuɓe laawol ɓe laatago ɓiɓɓe leydi dow laawol deegal na silmugol ɓennduno keɓa laawol yahde cuɓaaki
par mariage soit par naturalisation
ko seendi hedde talkuru ɓingu leydaku dow laawol dewgal kañum e dow laawol silmugol
pendant une durée de
ko senni ɗum ni woni laawol ɓingu leydaku dow fii deegal seede joomum waɗi duuɓi joyi caggal ko ɓingu leydaku muɗum tabintina nde woodi laawol naata golle gonnati yaha suɓɓoye na suɓɓoko tawi nekay dow laawol silmugol seede joomum waɗi duuɓi sappo caggal ko heɓi talkurdu nde waawi naatude golle sarusi o gonnati nonnoon du kondan no waawi suɓɓeede na suɓɓoaade goɗɗo ndenne ko senni ɗum kanni woni duuɓi ɗin ennda talkuru cuɓaaku e leydi ɗi hokki laawol ɓi leydi fuu mo duuɓi sappo e jeetati na suka gonɗo e deegal na hoɓɓe heɓɓe laawol ɓingu leydaku far dewgal na silmugol jaha cuɓaakin sewari tawa joomum en binnaama dow talki cuɓaaki nden joomum en waawi yahde suɓɓowaade suɓɓowaade hano conseiller na kan on laato conseiller misali on noon
la naturalisation
e ɗum tilsi jon sey neɗɗo winde dow talkur cuɓaaki de ko yaha suɓɓo wona
neɗɗo fuu wawata yahde cuɓaaki ke se inne muɗum winnaka dow talki cuɓaaki hano keerol himɓe ɓe liltumi joni ɓe fuu se hana tawe ɓe binnama dow talki cuɓaaki ke ɗum hokkata ɓe laawol yahde cuɓaaki ke ndenno yahde suɓɓowogol yo hakke maɓɓe no de hana tilay joomu yaha suɓɓowogol gol
ɗonto kibaruji meɗe fulfulde tili kirten to jam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum